start with breaking news out of Nairobi, Kenya, where
demonstration by people angry over planned tax hikes has turned deadly.
He's a
Grandmaster.
The sound of gunfire echoing through the streets of Nairobi.
5 people are reported dead.
Protesters have managed to access parliament buildings.
We don't care, you guys. You must go. Kwapa.
Hey, Nico Rico Nango Jagalaita. Deliridho na beba mafaita ongeringo na kuja na daha pizo nilitho na niko na sapla nikipita na nitasalasa pale besha au nitasalasa huyo pasta napenda lazana alipata sadaka kachenji gidaya June 25th alikuwa na turn 26 on June 25th night park weka 66 deep wakidi wangapi wakidina na piwa zazi kidnap mama mboga na lia na choke boda boda na semu na joke Hidi manga mekuja kurok Rada ni dati hanifa na pok Ibrahim Traore Ogola Bado uniform June 25th Commander Unicorn
Kenya experienced an unprecedented attack by a group of organized criminals
Wale ambao wanaleta pesa sijui kutoka wapi Ati vijana wafanye fujo Kenya Tutawakomesha
24 people dead Your Excellency, do you have blood on your hands?
I have no blood on my hands
12 year old took 8 bullets What did you tell the mother of that boy?
That boy is alive, right?
Jenzi kuwapeleka na rada City mocha kutuja za pamba Kina Rex kuweke wala wama Chungu ya mwana kuzikuwa na mama Hizo resources zinaga maana Makanisi wa kupigwa bahasha Kura next bado watasimama Wakristo bila msalaba Religion ya jaba Nikikufa nitaenda kwa baba Kuliza father mbona baba ajaenda kwa baba Cheki kipara Nyele alinyolewa vipaya Sendi kwa baba sipendi matanga mniache na manga Don't you look king God be road 27 banner who will vote to the fleet June 25th walitupeleka 6 feet
We do not want this and we're here to tell you guys that we're tired Next come up MPs wakivote yes tunawa recall
Young Kenyans who are demonstrating for their rights They're demonstrating with flags and banners They're being tear gassed
Peaceful demonstration wenye wanakapo kwa barabara ndio unapigwa mpaka risasi ndio unapigwa tear gas Kwani sisi tuko dunia gani
Tungeomba serikali yetu Bwana Ruto tafadhali turudishie huyu mtoto na tumesema ni sorry kama amekosea